shaba.
Na malingo.
It's just a pack.
Big fat na malingo.
Hey yo, my boy, Metro.
Mulichinyake mwahiwe. Apo wakalenga iwe yawe wakaweza kunite, wakaweza kunite.
We and I and a baby not at all. So kwanza nalama baby super manawa. Gani za uku ni uku msu kamba nao, kamba nao.
We and I and a baby not at all. Sanda lama suma panga nao. Gani za maboma suma mvela nao, mvela nao. Diwe kazi o beba.
Mama nava, dada vani, wakumanya na sanga mnyani. Barije wanga poka akanga nende, nende, eh. Akakari genge ndaramazani. Let me say it again, she would chop my money. Akumangati uchi mujizungu hani. Aribenza kena, pama onekebe. Katupiko sarara, karibe mabambu. Akama mwetulira mano harime. Ena owona akutindika kali twe, twe, twe. Ama chita kumveka ule mumu malangu lidwe, dwe, dwe, dwe. Mavali dwe, kaende dwe, dwe, dwe.
Iwe nkazi o beba.
So kwanza ndalama baby super manawa. Gani za uku ni uku msu kamba nao, kamba nao.
We naenda baby not at all. Sandalama suma panga nao. Gani za maboma suma mvela nao.